we in a song I'm say Acha kunona Moyo unadunda Be happy Ni kweli unashida mzee Acha kunona Moyo unadunda Be happy
From January to December Haso zako hazi kwenda But be happy From January to December Ulo wapenda wali kutenda But be happy
Damu ina songa ise Acha kununa Moyo unadunda Be happy Ni wali unashida mze Acha kununa
Mzee, life lina dunda Punguza kununa Be happy Kazi umefukuzwa isei Life lina dunda Punguza kununa Be happy
From January to December Haso zako hazikwenda Be happy
Songa ise Acha kununa Moyo unadunda
Be happy
Uonu unazeka mze Life lina dunda Punguza kununa
Be happy
Mm-hmm.